Kuvunanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL bavudde ne balabula bannabyabufuzi bonna okukomya omuze ogw'okuteeka ebipande byabwe ku waya z'amasannyalaze naye ku bikondo kubanga kya bulabe eri obulamu bwabwe ate kimenyeza ddala amateeka. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa aba UEDCL bategeezezza nti obutambi obw'enjawulo obutambulira ku mikutu emigattabantu bulagira ddala lwatu nga luwa ebipande ebitimbiddwa ku waya z'amasannyalaze. Olwo nno ekibuuzo ne kibeerawo butya bw'ogendayo ate butya bw'ovaayo, olwo nno nga kya bulabe eri obulamu bw'okisanidde okukomezebwa mu nnambiro ng'ekizimba tekinnasamba ddagala kubanga byonna biyinza okuvaamu byalukuleetera ate obuzibu.